Kuchoka pe unanisia, baby, my heart is broken.
Exclusive download from zgossip.net.
Kondawina, baby, but my heart is frozen. Kuchoka la ponale si aine, ni mabe pelo kari pweze ine, baby. Walika suwa kani no mwenshinga wa yule.
Kuchokera ponadisi.